studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe studio Tamani oɗo saha sakiko moɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse la Bamako Seydi Mbo wonani en to ɓoggi jande to. E ley ko interpice e gollidiɓe muɗum nangui jatele landagol sukaɓe temene jeɗɗon Mali e Kodowar. Jaabu muɗum woni ko jaali e ɓeɗo sukaɓe fuu yo wadde torra cemminori fa kolla wonɗo keedi. E wi interpice ko jaali fuu e sukaɓe ɓe ɓe keɓata tugorgal tentidigal. ONG o holliti hono birduɓe birde ɓe fawarde e hokkudeɓe golle woni ko hani horsinede ko yaawi. Hirduɓe laamu mbi laatagol woteɗi hana horsinede. Hoore mumum mbi wayde ndenago e tiiɗalle yimɓe ana heddi e hendu naɓali nande gouvernement ana hani du heɓade ɗum ɗo jogala pati jootana hono ko wiyete woteji ɗi. Tiiɗalla hono ƴiwali du nda hono dartoɓe tiiɗalla ƴiwani hono dartoɓe visa fa naata ley leydi Chine. Kiite goɗɗo fuu garanama so talkimaɗa ne kiɓɓi saabe dabareji fuu piyama fa ɗi peewi. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e heɗade studio Tamani. Sukaɓe hannden e ley torra gani ka tan gandori e golle. Ndenno caggal nanɗe jeto hono institut d'étude stratégique kollitaɗe ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe e sattere sukaɓe interpice e gollidiɓe muɗum IMRAP kañum UNICEF fu wonko tongui se andini kulɓini ɗum du ley ko sukaɓe temeɗe jeɗɗon Mali e Kodowar koñƴa ko. Ndenno jaabu jaaliɗo yo andinde wonɗo ɓe keedi sabantoɓe ɗo sukaɓe wadde torraji. Ndenno dinankako ardinaɗo o ka fuu yo caggal heedi sababuji wadde ɗiɗo torraji e ley nanɗe jate ɗe ka keɗɗano Oumaru Way Gallo fa ɓeydoroɗen faamu.
Heƴoji gaɗɗaɗi e ley wattu goto nder Abidjan to Côte d'Ivoire e ley région ngaji Gao Escasso nder leydi Mali kollitiwiɗe batte yeɓare wonande ɓeɗo sukaɓe leɗɗe ɗiɗɗe ɓe nayma e ley sifa golleji bonɗi. Heƴanga holliti wiide yimɓe galle e jangguinoɓe mbasi immaɗe mum en bangue goɗɗo ɗum dabareji keɓe ngala faa e ley heƴongo hollitama wiide no bonandaji ɗi cattiri ni fay dabareji leyɗe mawɗe joguiɗe bawɗe ɓe mbawana ɗi banggue goɗɗo ɗum jande duuɗe arɗuana gontoon. So e nder heƴo ngo hollitama wiide ɗeɗo duuɗe ana kewi nafakaji eɗe mbawi ɗum sabmide faratiji so jangguinoɓe yoga ceeni so wona kollita bawɗe mum foof wona fewi rafi golle ma tewtugol kalisi waɗata soɓe gollida e guuɓe bonɗereɓe ɓe kawi batte pellital mabɓe latade jon e bawɗe nokkuji ɗoɓe goni. So en ɓami misalu dow sukaɓe région Gao e ley wattu hitande 2012 nde hono ɗeɗo caɗele tan laati sababu yoga e mabɓe gollidi e yimɓele murtuɓe ɓe yoga gollidi e mbiyoɓe koye mum en jaadinkoɓe hono guuɓe mujaw o ma ansardine yoga ɗum joƴini guuɓe mum en kaptoje.
En keeɓi famata yo Mamadou Samba Seku faccini ɗen fa ɓeydana en faamu. Ndenno e wi interpice sukaɓe hannde jiyali hono ɗo tuugo e wi ONG o ka yo ley masiba ɓe Martin Takumpa wonɗo ɓe keedi e wi Jean Simon Roux mo interpice o ka hakkilo an hani yeƴanade sukaɓeɓe ley jandeji fawarde e keɓal mumen golle yalla ana laata ɗon ɗum ɓe gikkeji lobbi. Keɗɗena Mamadou Samba Seku faande fa ɓeydoro ɗen faamu.
Fewi nder nokkuji ɗiɓe goni ɗi misali neɗɗo kewtuɗo jaam deƴƴere e jawdi. Ndennoon a hani ƴew tan sifa jande men nde salla eɓe keɓa sago maɓɓe. Sifa jande gila wattu maragal tubakuɓe ana fawido jangguinde yimɓe ande salla eɓe laato dunke en. Wakkati joni on ne keɓal woni ko sukaɓe kaaja. Ndenno dabareji kabar golle ana hani ƴewtede banggal joddiji ɗi. So niɓe jokki dawtorade ɗiɗo dabareji ɗi galda e hakkille yimɓele hewɓe ɗum waɗan caɗele mawɗe hakkunde maɓɓe e jamare nde. Ndenno hono foof kanɗen wadde sara ɗiɗo sifaji tawangal mbawata nawtorade e jamare bende wona fewi holliton wiide gonga mabɓe ma wona gonga mabɓe ka andon wiide eɓe kani wattanede hakkille.
Kala ko jiɗɗon faabitade poɗe fa e dow bemaɗamen Facebook na Twitter dow studio Tamani. Ley yidde ɓeydude dabareji e doole golle limali ɗo ministrema joƴini kanke so minaka nder d'accorde faabata hono gollirde nations unis ne no reynira hono naɓoɓe ko nawtorto ko iwojum du Niger warde gawo ƴaɓɓorade lawol minaka. Hirduɓe laamu mbi laatagol woteji ɗi hana horsinede. Hoore muɗum kolliti yo wartide ndenago hani ardinede fawarde e huncande yimɓe tiiɗallaji mumen ɗi jogui ɗi. Kanko Oumar Hammadou Diko wonko haalde e keƴaɗamen Hammadou Hamma Mayga keɗoɗenmo.
conférence de presse hande do do kulle tati won election garoji di 20 novembre kanyé autorité intérimaire ko bi be joddinal lam ko wana lam kanyé insécurité tem pudir insécurité o joni ayi leddi di nyande fu tiagal yar a anda do jottoda a anda do jatta lawol fumu bamda les machines anda sala yottot a anda sala awarta lawol fumu bamda wana tumbu wana gaaw wana kidal do bam lawol do jaltuda li wuro ka fu an e bas a anda sala awarta ci falle bamako do handen yibe nyalla no bare hakkunange e hore oto jom woddo oto vote wawi wadede ley dun awawa wadde campagne oto vote woddo min kalnibe min kaltinibe caleke joka min anda ko be anni
nenno jonte seeda pade wote kominaaji di laataade semdiddi ka ana wondi e wadde jande fa famina rewbe chapantaton be region ngaji be sewana di sahal di ka fu kawre e jande deno kanko Mouriba Keita horeje semdiddi o wonko hadde Umar Waygalo kedo dembe.
Cette formation permettra
goldo fami gol fami kokka yimbele be hakkilaji be keba do hen hakkilaji lobbi sukabe kani e robe be pama ko woni darne mabbe le gollirde mawde godde le leedindi yewtedu wakkati joni o yella hono robe kani e worbe kani fondirede so min kalino dido golleji gorni futay do debbo hokka hakke mudum fu gorko dana hebude hakke mudum be fuddum e pama wattu joni ko woni darne mabbe yella yirwerana wada le leedindi robe kani e sukabe
des femmes et des jeunes au niveau du Mali.
Hono julaɓe America Marta Kumpati dala jiwani dum en se be jidi yaade leydi Chine hebugol visa o yaafi le dabareji bamadi se talki di ka fu anakibbi nen kanko Abdul Aziz Mariko jokko hore chambre de commerce wonko halde Samba Dumbia kerdana ko Umar Waygalo facitani en
le ministre avia mettre en place une commission
kanko ministre o joddini fedde wonde do wono suudu huminido hono yimbele jagotobe le leydi ndi ndedo fedde ebe do talatare kanya alal bare bamde jena yamde fa yotto yo sappo didi yamde hebi silimaji chapantati jagotobe fu garda e kaytaaji mudum en so be bami faabe gaddi do kaytaaji mabbe di den jewtete wattu joni o tawe duddi do kaytaaji talkuru ana jokki dum kanye patantiji fa yotto yo hotel tobe kani jippade so be jehi leedi sin dido talki so di kibbayi walde de ar wayi tippitaade dum naso do bami faa dum yottiki to suudu ministre ndu to kanye hore mudum ar wayi diwtaade no kaytaaji di gorri so wonko feewayi le hen e baawi tippitaade dum den jomu yaato to kedjaade leedi sin goddo le leedi mali kambe koy mabbe jewtoto dereji di so tawmo do fu idum hibbi ndobbe ndokata visa
réel c'est maintenant qu'ils vont délivrer les visas
nanno kasara lawol wadi kenya kay nanno maybe didom policien goto ana hen sappe jeddandu barmi kar hono nabanode yimbe odu kanyi yudo bamako yaade hono kayto goppiko hono camion goto neyom dun wattu bete hande nanno barumo be nabama suudu docteur gendarme en kay ana gondi du e ndartude fam
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengati e kabaruji region ngaji meden keben famuta hono kabaruji droguji nangetedi di wala di cumama beta hande ko yata fa ko buri milliard goto sefa nenno e mudun keben famuta hono kabaruji chopdi chottetedi di kafu lamo an wondi daranade fa suma ko hebi fu Sengardi hono kabaruji kulikoro to kulikoro to gendarme jong galan goto jaado fotere du god jaado fotere golle gondo kulikoro ko majji ila ala jabbi do nenno ko heba e nande ila o yayi julde fajiri bete o ka fay goto yalimo koreji makko no ana kumpama horugol ana wonda fa o yite hono iwale mawde tobi de yontere le cercle kajulu horejo sandu semde te wi de torran hono sottugol fawarde e sofugol haabu gonda do le cercle o millimetre uji temdere tobi katele chapande jena e joy tobi hono zegua chapande jego e joydu tobi fani jama Sengardi hedu motito no golloobe ciudi dogotoro paminaama beete hande dabara habgol e no nyaaw sida rabirta biddo gondo e leereedu yummun yo gollerde cialla region o darani golle famigol beedo golloobe fa rewbe sukaabe fu ndeno e dido nyaawuji do kaddude e dido kabaru jande kedde hedaade yewtere maana yeso yentawde jangol